Iyi mwumva na dijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio Ijwi rya Amerika murayikurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda mu Burundi. Turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet www.radioyacu.com. Ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Uyu munsi turavuga ku itabi n'ububi bwaryo. Ikaze mwese kuri radio yanyu, muze muganire n'umutumirwa muri Isanga. Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Ndiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10. Ijwi rya Amerika hikaze mwese mwe mu gifungura radio yanyu. Uyu munsi turavuga ku bijyanye n'itabi ku itariki ya 31 ukwezi kwa gatanu isi yose yizihiza umunsi ngaruka mwaka uzira itabi. Ubumara bwitwa nikotine buba mu itabi bufite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kugira imbata ukoresha itabi. Ibi bishobora gutera indwara z'umutima n'izo mu myanya y'ubuhumekero, ubwoko bwa kanseri burenga 20 n'ubundi bushamikiyeho, ndetse bishobora no guteza ibindi bibazo mu buzima nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS ribivuga. Ikindi kandi OMS ivuga ko abantu barenga 8 million bapfa buri mwaka bazize gukoresha itabi. Abenshi muri abo bapfa n'abo mu bihugu bifite umutungo uri hasi cyangwa se uciriritse, aho amasosiyete y'itabi hakunze gushyira ingufu cyane cyane mu bijyanye no kuricuruza. Saba abakoresha itabi gusa rihitana bonyine, ahubwo n'abatarinywa nabo ribagiraho ingaruka. Abo barinywera iruhande nabo bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima. OMS ivuga ko hapfa ababarirwa muri 1,200,000 ku mwaka. Hafi cya kabiri cy'abana bose bahumeka umwuka wandujwe n'umwotsi w'itabi, kandi abana 65,000 bapfa buri mwaka bazize indwara zifite aho zihuriye no kuba baranywerewe itabi iruhande. Kunywa itabi rero ku mugore utwite nabyo bishobora guteza ibibazo bitandukanye ku mwana atwite, bikazamukurikirana ubuzima bwe bwose. Mbere y'umunsi mpuzamahanga uzira itabi uba buri mwaka ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu, nk'uko nari maze kubibabwira, radio yanyu Ijwi rya Amerika yabatumiriye impuguke mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Mube hafi rero muganire, mubaze ibibazo byaba ibahangayikishije ubwanyu cyangwa se mubarize abagenzi banyu batabashije gukurikira iki kiganiro ariko baza kucyumva nyuma ku mbuga zacu zitandukanye. Niba rero uzi ko bahangayikishije kishijwe cyangwa se babangamiwe n'itabi, wababagiza umwanya rero n'uwanyu mu kanya kari imbere. Reka tubanze twakire umutumirwa wacu Dr. Evariste Ntaganda ari Kigali mu Rwanda. Dr. Evariste, muraho neza, murakomeye, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Yego, turaho, turashimira Imana. Reka mbanze ngushimire cyane rwose uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nzi ko uri mu mirimo myinshi, ariko kutubonera uyu mwanya ni ibintu by'ingenzi. Abantu rero biteguye kuganira nawe ku bintu bitandukanye muri iki gihe twegereje umunsi uzira itabi ku isi hose, itariki ya 31 ukwezi kwa gatanu. mbere ya harero iyo mu buvuzi abavuzi muvuze umunsi z'itabi twe rubanda rusanzwe twumva iki ni umunsi abantu bagomba gusiba itabi niba barinywaga ni igihe cyo kwitekerezaho bagasakisha uburyo bwo kurigabanya cyangwa se kurivaho cyangwa se no gukangurira buri wese ububi bw'itabi
urukundo cyane nyine nyuma yo kugaragaye ko nyine itabi rifite isano n'uburwayi butandukanye dufata ingingo zitandukanye z'umubiri harimo indwara z'umutima indwara zo mu buhumekero indwara zo mu kanwa umuvuduko w'amaraso indwara y'isukari ibyo byose byatumye muri serivisi y'indwara zitandura habaho ubukangurambaga cyangwa habaho gahunda yo gukangurira abantu kureka itabi cyangwa se no kurigabanya ariko byiza ni ukurireka iyo gahunda rero hari ariko iri mu buryo butandukanye hari uburyo bw'ubukangurambaga hari uburyo bw'amategeko hari n'uburyo bwo kwigisha nyine abantu cyane cyane abanywa itabi kuba babireka
yego hari uvuga ko gusoma ku gatabi byumva bitumye amererwa neza uyu cyangwa undi waba wifuza kurinywa nubwo mukora ubukangurambaga mwamubwira iki umuntu uvuga ati jyewe agatabi karanjohera
urakoze cyane ikindi kintu kibwira umuntu ikintu kigomba kumenya icya mbere ni uko itabi ribata ntago twamubyaba cyane kuko yaryize cyane cyane yari ari nk'umwana cyangwa ari muri magurupe icyo bita peer group akazisanga yabikoresheje yarinyoye ariko kubera ko aribata cyane mu ntapfa kubika tugerageza kugira umuntu kumwereka amahitamo yo kuba yaribura abe mu rwego rwo kuba ari mu buryo bwiza bwo kuba atahura n'indwara zikomoka ku itabi n'ikintu bitabura uwo muntu twamukorera asigaye akaba nawe yashyiraho ake ni amahitamo y'umuntu kuba yavuga ati kubera iki cyantera impungenge nanone cyantera ikibazo reka nshyire impungenge wenda mbe nakireka nicyo nabivuga ko mu bijyanye n'umuntu igiti cye wenda ufite ikibazo cyo kureka itabi nubwo ni ukumwigisha
mwavuze muti ibyiza ni uko umuntu yarireka si ukurigabanya gusa ariko ibyiza ni uko umuntu yarireka abantu banyweye itabi igihe kirekire bavuga ko bigoye nyine nk'uko mwavugaga itabi rishobora kugira umuntu imbata biragoye kurivaho kubera ubwo bumara bwa nikotine ni iyihe ntambwe ya mbere umuntu yatera ashaka kuva ku itabi
iya mbere nk'ubungubu ni ingamba zikomatanyije hari ubushake bw'umuntu hari n'ingamba za leta reka mfate nk'urugero iyo tuvuze ngo ntasohora itabi mu ruhame wenda nko muri gare mu isoko ukaba uri umucuruzi mu isoko wenda rya Nyabugogo rya Kimironko kandi utemerewe kunywera itabi mu ruhame uvuga ngo birashoboka ko utari gusiga ibicuruzwa byawe ariko nibura nawe uri bwire gutanywera itabi icyo kintu ni gishobora kwereka ko uri gutanywera itabi ntacyo waba ubundi ukavuga ngo ingufu nyinshi ni muganga umurwayi niwe muganga we kuruta uko muganga wundi amuha nk'umuti cyangwa amugira inama iyo muganga rero iyo umurwayi nawe agize uruhare mu kwivura indwara ikira vuba kurusha uko muganga we yatanga imiti kandi umurwayi wundi atayinywa nicyo nabivugamo
ni ukuvuga ngo abantu ubwabo bumve inama mutanga ariko kandi bagire n'icyo bakora kuko ari bo bagomba gufata icyemezo nibo baganga ubwabo bagomba kwivura
cyane n'ubundi cyo twebwe ko ntiduca urubanza ntiduhana ahubwo tujya inama iyo nama rero niyo umuntu ahitamo kuvuga ati nange ariko nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu ufite responsibility ku buzima bwanjye reka ngende gutya naho ubundi atabiretse atumvira nk'ibyo bamubwira nyine akomeza akarimo ariko none amahirwe menshi nuko abona ku byago byinshi nuko ashobora kurwara zimwe mu ndwara twavuze indwara z'umutima kanseri indwara z'umuhumekero indwara zo mu za diabete umuvuduko w'amaraso n'izindi n'izindi
turutse abatwumva ko ari radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi baduhaye telefoni zanyu mube hafi hanyuma tubahe umwanya muganire na muganga kuri iki kibazo kitabi reka twakire kwitonda Jean Pierre uranyumva
ndakumva neza
urahagana he
ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Kirehe
yego mumeze neza Kirehe
ya ni kirehe turashima Imana kabisa
nuko nuko ikibazo cyabaje cyangwa igitekerezo
yewe icyo navuga kuri iyo nsanganyamatsiko ngira ngo iki kiganiro mwateguye ni cyiza kuko bigenda bicika ariko ntago biraranduka neza kuko nta mu giturage turabibona aho umuntu aba ari mu kiliziya ukabona agiye hanze agiye kunywa itabi mu kanya hagaruka kandi hanze hari abana ni ukuvuga ko biracyahari kandi birabangamye nko ku bantu baba batarinywa kandi ikindi hari nk'igihe urugero umushoferi ugira gutyo ukabona mu modoka atwaye abantu ugasanga ari kurinywa wenda arenze kaburimbo hakeka abapolisi rero nabwo ukumva ko bikiri ikibazo ndumva bagira inama muri rusange n'abantu bose ingeri zose muri rusange
hari uretse igitekerezo wifuje gutanga hari ikibazo wifuza kubaza
icyo nabaza uwo mutumirwa nk'abantu baba bari nko ku matorero n'urugero ugasanga baricika hanze bagatumura iyo myotsi mbese ni iki badufasha kugira ngo ibyo bintu bibe byacika cyane cyane nk'abaganga nicyo nabazaga murakoze
urakoze cyane kwitonda muganga Evariste mwasubiza Jean Pierre
akoze cyane yabanje kunsobanura nyine mwana nabivuze ko twebwe nyine cyane cyane twihutira guhana ahubwo dukwiye twihutira kwigisha ariko icyo twakora ni uko abantu bagomba gusobanukirwa ko kunywa itabi mu ruhame bitemerewe ibyemerewe nyine kubera ko niyo waba uvuga ngo turya wenda nywa itabi ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kuryama gutuma undi yagira ikibazo niba ari mukora nabi niba ari mushobora kumutera ikibazo wowe niwe ugomba kujya ahandi ushaka aho wanywera itabi abantu rero basohoka nyine ntabwo ngo barasobanukirwa ariko hari itegeko imisambiro ku itegeko rero hari icya kabiri hari na niyo nagitanga gushyirwa mu bikorwa niyo mpamvu nyine dusaba izindi nzego polisi minaroke mu turere hirya no hino nabo gukangurira abaturage ko ibyo byose bijyanye no kunywa itabi mu ruhame bitemewe ku buryo niba ari nk'aho wahitemo kunywa wenyine ku ruhande atari nywesheje abandi ni itegeko nicyo twavuga ko itegeko rihari mu bijyanye no kugira kandi barabyumva
amategeko ariho urabivuga ese arubahirizwa kumva abantu basabye hari abagiye basaba bati mujye baturinde abantu batunywera itabi iruhande banywera itabi mu ruhame hafatwa ingamba izo ngamba kugeza umubona zubahirizwa ubwo n'abadukurikiye baraza kutubwira nk'uyu Jean Pierre wari uduhaye ubuhamya bw'abo bo mu itorero mwe ku bwanyu mubona bihagaze gute
yego urabona itegeko ko rero no kubahirizwa nayo ni inzira ndende kubera ko abantu bakoresha itabi igihe kirekire ariko nyine iyo haje n'ikintu cy'itegeko nibura ngubu navuga ngo ubundi umuntu waba ashobora kuba kunywa itabi iruhande akaba yanakwiyama ariko ubu ngubu abenshi kubera ko babizi ari itegeko ashobora ngo yihanganira umusore akigira hirya urumva ko nibura hari ako kantu hari ikintu bita mu cyongereza bita knowledge attitude and practice kuvuga ngo ubumenyi uko ubifata no kubishyira mu bikorwa kuba abantu babyumva ubwo akije no umenye baramuzi ko twabivuga buri gihe uko abyumva cyangwa akicirudini na babibona ko twa kobangamye haracyabura akantu ka practice kugira ngo bashyire mu bikorwa kuko arona mbuga ubuze kurenda umuntu wese tumanyanye itabaho kiyamaha kugira cyangwa ngo ino tujye kugufunga ntabwo ari byo ubutumwa bwiza ariko dukunze kwivugira ahantu cyane cyane ahantu ukavugira abantu benshi nko mu tubari kuko sinzi ko hari umuntu ucunga ritabi sindumva niba bakeneye yaba ari umwihariko ko i Kigali rwose n'abantu bajya batubwira ati ariko ubundi Kigali abantu banywa itabi barareba ndabizi kubera ko yadukora ubushakashatsi nyuma no muri bare tukareba aho bazijugunye twadupira ariko mu muhanda ntabwo bikiba cyane ntabwo bigipfa kugaragara mu Rwanda kandi n'ikavuga cyo muri taxi rwose ubwo byanavuga ko bitunguranye ko narinzi koko nta muntu wakabaye anywa itabi muri tagisi birasabuka umuntu nyir'imodoka imodoka ye hari igihe ahitamo kugenda yinywera n'itabi mu muhanda anasatwaye imodoka agenda anywa itabi ari mu modoka akenshi usanga nanone ari kwa kundi ari imodoka ye ikiri nko muri tagisi muri basi mu ndege ibintu nk'ibyo
bari bakwiye kwirinda kunywera itabi ku bantu batwaye umuntu cyane cyane ko aba hanafunze niyo yafungura ikirahure ni hahandi iyo myotsi barayihumeka
kuyikunyeka ko mu Rwanda kuko umuntu ndabizi kera ahandira aho rwose umuntu yabaga ari muri tagisi akabipfumeka akagenda anywa nyine kubera ko n'abantu batazi bafite n'ibyo bwiriza cyangwa ibyo itegeko ribivuga ntacyo yavuga ariko iki gihe uba ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo oya akaba wamubuza ariko n'abo bantu nyine nabo bakwiye kugerwaho n'ubutumwa bw'uko batagomba gukwangiza abandi
twizere ko barimo kutwumva muri uyu mwanya reka twakire noneho Bizimungu Seriya Mungu Jean Claude turi kumwe
yego ndabumva
yego uduhamagaye urahagana he
ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho ndi mu karere ka Musisaho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
yego Masese hari mwuka kibungubu
mwuka nani ntambara tun'ubwoba nta bindi
harya mwabashije gutora
ntabwo twasize biturukanye n'ikibazo cy'umutekano n'ibibazo by'intambara byari birimo ko twe akarere ka Musisi na Rutshuru ntabwo twabashije kuba twasoha
tugiye ku nsanganyamatsiko yacu ijyanye n'itabi uyu munsi ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga
igitekerezo nshaka kuvuga
guma ahantu hamwe ariko Jean Claude guma ahantu hamwe harimo birimo gucikagurika
ndi hamwe magaza ahantu hamwe ubu bishoboka ko hari igitekerezo yaba imeze nabi
ngerageza
narindi kuvuga ni mbese undi mu mategeko itabi ryabagenewe ese ubundi niba rinemewe ryakoreshwa ahantu hameze akenshi na kenshi ko usanga riri kubangamira abantu mu bikorwa byinshi kwanza twebwe n'iwacu dutuye ikintu cyitwa urumogi usanga mbese bagihinga cyane bagifata nk'ibindi bihingwa kandi tenanumba ngo ni ibiyobyabwenge nkumva hari ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera none nkibaze ese itabi riremewe cyangwa hari iryemewe n'irindi ritemewe musobanurire aho
ngaho reka bagusubize muganga Evariste
avuze ko aherereye Masisi muri Congo cyangwa
niho
rero hari ikintu bita amasezerano mpuzamahanga ibihugu byatumye bijyanye no gushyigikirana imikoreshereze y'itabi mu bihugu bitandukanye bimenyekana na Democratic Republic of Congo nayo ari imwe mu byasinye amasezerano wakabaye wenda babishyira mu bikorwa natwe nangarutse ku ruhande rw'u Rwanda n'ibindi itabi ntagubundi hari n'itege kuvuga ngo umuntu ushaka guhinga itabi cyane cyane ibyo kugurisha agomba kudusabira uruhushya muri minisiteri y'ubuhinzi iryo iyo ngingo yashaka kugira ngo tudashaka kutagira abantu bashaka guhinga itabi bibutsa ko hari ibindi bakora bitari uguhinga itabi muri bwa buryo bwo kugabanya itabi riri mu gihugu ibyo rero ntabwo birakora cyane kuko abantu babihinga bihishiye ngo mu ntoki zabo ariko ubundi ntabwo bemerewe kujya gutuza guhinga itabi kugira ngo bajye bakigisha ariko nkunda gusaba minisiteri y'ubuhinzi kugira ngo ijye ikurikirana ibikorwa nk'ibyo haramuka hari umuntu ushaka guhinga itabi bamubwira ati ariko n'ubundi wahinga n'ikawa kuko abaturage bavuga ati se turabaho gute turagira iki ko nacuruzaga itabi nkabaho noneho tubakomoka mu gusatsi buriya hari politiki mu Rwanda yo guhuza ubutaka ikintu cyahingwa aha cyahera ubutaka bwahingwa nk'iki ibyo byose n'ibyo leta ikomeza ashishikariza abantu guhinga ibintu bifite akamaro atari bangiriza umubiri nicyo nabivugaho ariko bo muri bumwe niba hakurya muri Congo ariko bimeze nyine ubwo nyine abayobozi nabo hari ukuntu dukorera amanama hari amabwiriza y'umuryango w'abibumbye usanga wenda rimwe bazabishyira mu bikorwa nabo
none aba muvuga bahinga itabi turimo turavuga itabi risanzwe ry'ibibabi cyangwa n'ibyo by'urumogi birazwi ko urumogi ruhingwa rwihishwa n'abo ngabo bahinga itabi ry'ibibabi nabo birabujijwe
ubundi ntibyemewe guhinga itabi utabifitiye uruhushya ubundi bavuga ko ari ukugira ngo bahinge ibyo guhinga ari uko bisabiye uruhushya ariko ari amabwiriza yo kugira ngo nibura n'ikimenya umuntu ujya guhinga wenda bavuga ngo ese kuki ugiye guhinga itabi wahinge ikawa wahinga icyayi ese watewe ibiribwa runaka ni uburyo bwo kugira ngo bahure n'abantu kubera ko iyo abantu bamenyereye ikintu ntabwo ugenda ubahindura ku ngufu ngo ukiraho ndabica ndabakubita oya bahita birazota bikaba bidasa nabi icyo bijyana rero mu mategeko kubigisha kugira ngo nabo babyoroshye
yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefoni noneho twakira kagabo vincent uratwumva
yego ndabumva
wiriwe wiriwe neza ndabona nomero yawe uri mu rwanda urahagana he
ndi mu rwanda hano i kigali
ku kigali zari abantu n'abanywa itabi
kigali barabinywa cyane ahenshi akenshi ahantu haba hari abasanzwe abantu benshi ahantu amabotike hari igihe ugiye guhaha ikintu runaka ugasanga hari nk'umuntu uguze itabi ahita anywera mu by'ukuri bitanduza abantu benshi kandi ari ibintu bitari ngombwa njyewe mu by'ukuri nashaka na wenda no kwibwira abantu baherereye mu mujyi wa kigali bajye bagerageza wenda niba na rimwe barinywere ahantu haba bigishije ariko hari umuntu utari mwiza kabisa utari mu bantu bakangiza iby'abantu biwe birambangamira
hanyuma hari ikibazo wifuzaga icyo ni igitekerezo hari ikibazo wifuza kubaza
kandi ni iki gitekerezo ahanini nasanga yambwira abantu nyine bari bakujya bagerageza kwangiza bakuye kwirinda kwangiza abantu
reka tugushimire rero kuri icyo gitekerezo cyawe urakoze cyane nawe ngarutse kuri muganga ikibazo cy'itabi itabi ryaba itabi ry'amababi ry'ibibabi abantu baryamo hari abariryamo ubugoro hari abari jundika mu kanwa hari abarinywa mu nkono y'itabi ubumara bwaryo ni bumwe n'ubwa masegereti akorerwa mu nganda
itazi ari isabi cyo kuri ara bari mu abari bari kure cyabari biye ara bari kumura yose isabi birangira rifite ku mujyanje umubiri byose birimo iyo nicotine
nkuko uyu muvandimwe Kagabo yarabivuze ati abantu nibajya kurinywa byibura nibagende biherere barinywe bari bonye naho kugira ngo bangize ubuzima bw'abandi. Hari ababyeyi banywera itabi iruhande rw'abana babo bakabatumuraho ibyo byotsi bagatumura kuri izo nzirakarengane ibyo bibondo, mwababwira iki muri uyu mwanya?
Icyambere ni ukubamenyesha ko hari ubugizi bwango cyari kicano turinywa. Twakunda kunda umwana we arwara akajya kwa muganga nagira uruhare rwo kugira ngo nawe atamurwaza, nibyo byamufasha cyane kurusha. Ikindi cya kabiri ni ukumenya ko kuba itabi mu ruhame, uruhame ni iki? Ni abantu barenze umwe, ni ukuvuga ngo ari ubushake bwo kugira ngo yo kunywa itabi uruhare rw'abo bana be, ari no kumenya ko nabyo arenze ku itegeko. Iyo twabimenye aravuga ati agomba gusa nk'aho ugabanyije imigenzereze yanjye mu bijyanye no kunywa itabi.
Ese umuntu tuvuge umuntu umaze imyaka myinshi akambabaza akabazo mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, telefone zabo ntizirimo gucamo neza, umuntu umaze imyaka myinshi anywa itabi, haba hari inyungu cyangwa se amahirwe ko nawe ariretse yamererwa neza mu buzima, cyangwa se hari aho ashobora kugera bikaba ntacyo bigihinduye ku magara ye niyo yarireka igihe ryamugize mbata?
Ariko cyane ibyashatse byerekanye ko iyo ubiretse nta ngingo z'umubiri zizangirika, uko kuba zizangirika k'umubiri bigenda bigabanyuka umubiri ukagenda ukibaka. Ni ukuvuga ngo iyo uriretse umubiri uratangira komora, umubiri ukiyomora ukazagera aha ukajya mu buzima. Hari nk'urugero, iyo uretse kunywa itabi ushobora gusanga nk'ibihaha byawe wenda nk'amezi 12 bitangiye gufata umwuka muzima, kumenyera kuba udakoresha itabi. Muri make iyo uriretse umubiri urongera ukiyubaka nta kibazo.
Ndumva ari inkuru nziza ku bantu bari basanzwe barinywa, nibakurikize inama ndumva bizabafasha. Tusubire ku murongo wa telefone twakire Gakwavu Igisagara. Turi kumwe?
Uraho neza.
Uraho neza
Amerika.
Komera cyane. Urahagana uri Igisagara?
Ukomere nawe. Ni Gakwavu Igisagara mu Rwanda.
Ufite ikibazo uyu munsi cyangwa igitekerezo?
Ikibazo ngiye ngo mbaze uwo mutumirwa. Itabi turibona mu byiciro bine. Hari ibyo banywa bacishije mu rushinge, biteye urushinge, hari n'irindi banywa bacishije mu kanwa abadamu, hari n'irindi banywa ibikamba batekeye mu kigo bita amashara ino hano mu Rwanda, noneho hasaba na biriya bita amasegeri biriya by'abacuruza mu mabutike. Ese ndibaza aya matabi yose uko ari ibyiciro bine, niko yose atera indwara? Ese ubundi umuntu yabwirwa ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu yafashwe n'izo ndwara ziterwa n'itabi, cyangwa uko ari ibyiciro bine hagiye harimo itabi rigiye ritera indwara n'irindi ridatera indwara?
Simbi hano itabi ukwenda tugiraga n'itabi muganga?
Yego, mvuze itabi rikoreshwa mu buryo butandukanye, ibikamba, ikigereti, ariko kwitera sinarimbije ibindi bintu bijyanye n'amadroga atandukanye. Nanonezi ko itabi naryo baryitera, ni kugwenda birahari, ariko byose nta gisigaye byagira ingaruka ku mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo ni uko itabi ikindi ngomba kukwibutsa abantu cyo ko abantu bavuga ngo kanaka ko nyine itari imyaka ya 25 uko ntacyo yabaye imibiri y'abantu ikwikiriye nubwo igira imirwanirize y'uguhangana n'uburwayi butandukanye
umubiri w'umuntu
hari umuntu ushobora kuba atekereza ugasanga umubiri yawe cyangwa ariko nta gihe cyabo bibaho ariko ni ukuvuga ngo iyo ushaka kugira ngo yerekane ko ikibazo kiriho ivuga ngo ushobora guha abantu imiti ari abantu 20 n'5 bakagira ikibazo babiri batatu bandi bakasa nk'aho bagizeho ikibazo ubwo ni 18 babiri ntibagira icyo bagira ikibazo ni ukuvuga ngo nubwo hari babiri batagira ikibazo ariko ntibivuze ko bari 18 batagira ikibazo cyangwa abandi 15 bagize ikibazo n'abandi babiri batatu bagizeho ikibazo gakeya ariko kugira ngo uvuge uti iki kintu giterwa n'iki ni uko abenshi baba baragaragayeho ko bavuga atera ikibazo ubwo rero icyo navuga ni uko ubushakashatsi bugaragara ko itabi imikoreshereze y'itabi iyo ari yo yose ishobora kwangiza umubiri w'umuntu
kandi ngo akicwa akaburiwe n'impongo umuntu niba yabimenye ko rishobora kwangiza ubuzima bwe kubera iki yarikoresha kugira ngo ririnde ryamwangiza kandi atazi ingaruka ziri bubeho Gisagara wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza
biranga umuntu yafashwe n'izo ndwara nadusobanura ibimenyetso bimuranga
okay ndeka agusubize umva biterwa n'indwara umuntu yarwaye dokiteri ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yafashwe n'indwara zituruka ku itabi
indwara zituruka ku itabi
ibimenyetso byamwereka ko hari indwara yahuye yagize kubera ku itabi cyangwa ku rinywe rwa iruhande
nyakana nasobanuye ko indwara zikomoka ku itabi zitandukanye zituruka ku rugingo rwafashwe mbere niba ari indwara zijyanye n'ubuhumekero ubona nka kanseri yo mu bihaha niba ari indwara y'umuvuduko w'amaraso niba ari indwara z'umutima niba ari indwara zo mu bindi bice by'ubuhumekero ibyo byose ni ibintu bishobora kugenda werekana ko agaragaza cyangwa n'imiti hari ukuntu yangirika
agakwavu ndumva bisobanutse yego cyangwa ashobora kuba atakiri ku murongo birasobanutse ko mwarimu bivuze bitewe n'igice cy'umubiri cyafashwe nibwo ibimenyetso bizagenda bigaragara ariko ibyiza ni ukwirinda kuruta kwivuza kandi twumvise ko umuganga wa mbere wo kwivura ibijyanye n'itabi ni umuntu ku giti cye reka rero twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ni Kigali na FM 93.3 n'3 i Karongi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 ni muri Uganda mwadukurikira kandi no kuri no ku mbuga zacu zitandukanye kuri Y3 akadomo radio yacu vewa akadomo com mwadusangaho rero mwasangaho ibiganiro bitandukanye mwajya no kuri Facebook X Instagram na YouTube adresse yacu ni vewa radio yacu turimo kuganira rero n'umutumirwa wacu ni Dr. Ntaganda Evariste ashinzwe gahunda yo kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC reka twakire noneho ku murongo Citizen ni Marcelle
yego
wiriwe neza ikaze ku Ijwi ry'Amerika
ndakoze cyane
ndiravu tuba twumva aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mperereye i Kigali mu Rwanda Kibagabaga ndashaka gutanga ibitekerezo ariko nshobora kuzamo n'ikibazo ku bijyanye n'itabi
nta kibazo rwose
ni ukuvuga ngo iyo bavuze itabi ubundi bibi yakaba yumva urupfu ku kubera ko abantu bigarika mubare nk'uko mwabitangaje bigaragara ko ari benshi cyane kandi bikaba bitica barimo gusa ahubwo n'ababana n'abarimwa abo wageraho nari iriya mibare iteye intege. Ahangaha rero nk'abantu hagira ikibazo kariya kantu bakora mu itabi ka nikotine gatuma ari bata umuntu kuryikuraho bikaba intambara. Ntabwo nzi niba nikotine atari ikintu cy'iproduction kibongera niyo barikora mu nganda cyangwa se niba ari ikintu gikora niyo n'itabi kigacuye rivuga nk'uko tubona icyatsi kikabaho umwimerere wabyo nshaka ko ako ariko ari buze kudusobanuriraho. Hanyuma ikindi cya kabiri iyo urebye amaleta usanga abaho cyangwa se ubuyobozi buberaho abaturage kandi usanga banandikaho ngo itabi ririca si ryiza ku buzima ariko ugasanga habuze ingamba zihamye zo guca itabi nk'uko mu Rwanda bavuga nk'umwana w'imyaka y'imyaka cumi n'umunani ntiyemere kujya muri kabari bigeze muri kabari bigaragara ko hari umwana bakwakiranga muntu nkibaza nta kuntu sinzi niba nk'abantu bafite ubuzima mu nshingano bibagiye mu nama z'ubuzima bajya batangiza ibitekerezo by'uburyo bashyira amategeko akarishye mu gucuruza itabi ku bantu byaba ngombwa bakanarica burundu cyangwa byaba ari byari byo kuvuga ati ntacyo reka fungurira amafaranga byinjiza imisoro ariko ugasanga nta kintu kitaro. Murakoze ntabwo tuzi iyo baganira mu manama bavuga ku buzima iyo bageze ku itabi niba hadatangwa ibitekerezo by'uko umuntu uri munsi y'imyaka runaka akeneye gukoresha itabi nama rindi bakayizamura ikaba yaba na mirongo itatu kugira ngo barebe ko nibura imibare y'abahitanwa naryo yagabanyuka nibura ku kigero cya fuipampiserusa kuko iriya mibare ni myinshi cyane iteye intege.
Yego urakoze cyane Marcele, reka muganga agusubize.
Yego
muganga mwasubiza Marcele.
Icyo numvise ni ikijyanye n'abana bakoresha babona itabi batuje imyaka kandi bitemewe n'abantu bari baha ibi byose biraturuka mu bukangurambaga no kumenyera nk'ubuti njyewe ko uyu mwana ari mutoya nanjye washyiramo inshingano zanjye nk'umuntu mukuru nkareka kumusa nk'umukoreshere muri guru ntabwo ari byose leta yashyizeho byo kuvuga kudakoresha abana imirimo ikomeye natwe tugomba kugenda tubuti umwana mutabe n'utuma itabi ikindi mwigisha arega henshi buriya ikintu gituma abantu bapfa biga itabi cyane cyane ntabwo ari nko hafi y'abandi kuko ubwonko buragenda bukabwirizwa kwakira umwotsi w'itabi kubera ko iriya nikotine iba mu bwonko ijya mu bwonko kubera ko mu bwonko harimo akantu kitwa nikotine risetazi akayakira ukamenyera. Niyo mpamvu umuntu uba hafi n'umuntu w'itabi kubyiga byoroshye. Ubwo rero icyo twakora ni ugufatanya kugira ngo tubuze abantu kwegera aho banywa itabi ariko ari twe tubigizemo uruhare. Abantu niba bazi ko banywa itabi yo kuvuga ngo ndarinywera aho mbonyeho hose kugira ngo ryangize umuntu ariko byajya ku bana batoya byo bikaba undi mugani kubera ko umukuru hari igihe aba yaryize byarangiye ariko umutoya dukwiye kubimurinda kubera ko nawe atazajya muri ka gatebo k'abakuru bananiwe kubireka. Ibi byose rero icyo ukora icyo navuga cyo ni uko itegeko ryabiteganyije ahasigaye ni ukubahiriza itegeko n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima hanyuma tukareba ko twabigira. Urugero natanga ko bikora ni uko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubuzima cyita ku buzima RBC ni ibihumbi bibiri na cumi na kabiri n'itabi byari kuri cumi na kabiri n'ibice umunani hafi cumi na gatatu. Ejo bundi muri bibiri na makumyabiri n'umwe ubundi bushakashatsi bwagaragaje ko byavuye kuri uwo mubare bikishyura kuri karindwi n'igice kimwe. Bivuze kivuga ngo ibi byose tuba tuvuga izo ngamba zishyirwaho aya mategeko amabwiriza atandukanye hari icyo arimo gutanga wenda ntawamenya nidukomeza tugashyiramo ingufu ejo bundi bizaba byagiye wenda byavuye kuri karindwi byageze kuri gatanu hazemo kumva byagabanyuka wenda abaturage bagira ubuzima buzira umuze nk'uko nabivuga.
Harakano Marcel yara komojeho avuga kuri iriya nicotine isanzwe iba mu itabi nk'icyatsi isanzwe iba mu itabi cyangwa se ni ikintu bongeramo iyo barimo kurikorera mu nganda niyo mpamvu irya ryo ryose rishobora ku riba rifite nicotine nyine rikagira n'ingaruka ku mubiri w'umuntu hanyuma iyo muganiriye muri mu nama mu bijyanye n'ubuzima icyo kintu mugenda mukigarukaho kijyanye n'ingamba zafashwe mureba aho zigeze mureba aho zigomba gukazwa kugira ngo nk'icyo yaragarutseho cy'abana bagura itabi cyangwa se barikoresha kibe cya abantu babishyiramo ingufu
Dosi bagomba kugira icyo bakora. Bajya nko muri minisiteri y'ubucuruzi mu Rwanda bakavuga ati wenda twongere imisoro kugira ngo duce intege abantu barigura. Buri rwego rufite icyo rugenda gukora. Aya mategeko akorwa na minisiteri y'ubutabera agakemerwa n'inteko ishinga amategeko n'abashinga amateka. Ibyo byose turabivuga ariko n'ubwo bitajya inzego zose kugira ngo zigishe zikora abantu bose bakoreze hamwe wenda nk'umusante ni mu rwego rwo gusa nk'aho rubikiriye cyangwa rukorera amabwiriza ariko inzego zose yagomba gutanga urugero kuri kovide zo bundi icyo kintu cyagaragaye ntabwo ari minisiteri y'ubuzima yagiye ahantu haje n'inzego zose haza polisi haza umutekano ntabwo abasirikare inzego zose zaravuye kurwanya kovide niyo mpamvu wabonaga igihugu cyose kigiranye ubwo rero n'itabi inzego zose zigomba guhuza zikagira icyo zibivugaho nk'itabi n'urubyiruko minisiteri y'urubyiruko igomba kuba ifitemo icyo ikora minisiteri ishinzwe iby'abagore n'abakobwa nayo igomba kugira icyo ikora minisiteri y'uburezi ikaba ifitemo uruhare niyo niyo tugahuriza hamwe
yego birumvikana inzego zose zirakorera hamwe cyangwa se zikorera hamwe ku ngamba zitandukanye kugira ngo zibashe kugera ku ntego ariko kandi buri wese nanone nk'uko mwabitubwiye agira mu ruhare niyo iyo buri wese atagira uruhare mu bijyanye no kurwanya kovide ubanza yari kuba icyugarije abantu reka twakire Habyarimana Innocent ndabona kuri mu Burundi urahagana hehe
Bujumbura Dakema mu centre-ville
nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Bujumbura cyane Bujumbura nuko komedi iguma ari komedi kuko tuko tuvuga ku cyerekeranye n'urubyiruko kuko biherereza yaba itabi ibintu nk'ibyo
ni ku bantu bose banywa itabi turimo kureba n'ingaruka zazo zaryo ku mubiri hari ikibazo bifuza kubaza muganga ndumva Habyarimana Innocent tutarimo kumvikana ikibazo cy'amatelefoni i Bujumbura reka rero ubwo dukomeze noneho tuganira na muganga aduhe byibura nk'ingero cyangwa se tubwire intambwe umuntu yagenda atera buhoro buhoro kugira ngo agende areke itabi nigeze kubikomozaho mbere watubwiye ariko tugigarutseho gatoya watubwira uko umuntu yagenda areke itabi gahoro gahoro turaza kubigarukaho mu kanya rero ubwo reka nukire nakire Innocent ngo aragarutse ku murongo Innocent none watwumva
yego ndabumva
igitekerezo cyawe cyangwa kibazo
ko tuvuga byerekana itabi musanze ko itabi ntibimeze nka covid disney kubera ko covid disney cyari cyiza ariko itabi naryo ribarishije muri commerce ibintu byose bamaze gushyira muri commerce aba hari ababihereza ariko bikagira ukambi abantu bagafa bo hariho nabo babidandaza kugira baronke uburyo bwo gufashisha imiryango omba bisha bigorana ariko nje kwishikegerezo mfise kuko itabi twarifata nyene nkuko ari cyiza kuko nimba hashobora gupfa abantu umuriyoni urenga ikiba cyamaze kubikiriza ntikiki kibaye komere twese tuwashyira mu mitwe yuko kigigwa kure ibyo mbabyiza gusumba
ukwigiza kure kwigiza itabi kure
kugigiza kure ntibyinjire muri commerce tukavuga ati n'ikintu kibujijwe muri commerce ntikinjire kuko kimaze kunjira muri commerce aca baha abagurisha kugira batumwe imiryango aca baha n'abarinwa kugira barinwe ariko baze gupfa urumva ko hacabaho uruhande rumwe ujoba ugomba kuduza n'urundi ruhande rumwe ugomba ugomba kwinjira rero mbona umenyengo twohagarika tukavuga ati stop itabi ntibyinjire mu bihugu bihagarikwa
urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe Dr. Ntaganda iki gitekerezo cya Innocent mukivuga buriya
wamvugamo ntabwo byacikije ntabwo nakurikiye neza wamfasha kugira ngo mbice ikibazo
Zima aravuga ko byaba byiza kuko hari abantu bifashisha itabi kugira ngo babone amafaranga yo gutunga imiryango hari abaricuruza hari nabo n'abarinywa n'iki ariko akavuga ati ese ntibyashoboka ko barihagarika burundu kubera ko ryica abantu
yakoze cyane hari kuvuga ngo hari icyo byinjiriza abaturage icyo navuga ngo hari kuvuga ngo ese ahantu ugiye guhinga itabi ntabwo wahahinga iyindi myaka ni ukwibaza aramutse ari cyo kibazo gituma wenda ahinga itabi ikindi cya kabiri gucuruza ese nta kindi kintu wacuruza nta kindi kintu yadandaza kitari itabi niba ari ukugira ngo wenda tuzamere amagara naho ikijyanye no kuvuga ngo barice nabyo bituruka ku bihugu biratandukanye hari ibihugu kugira ngo muri afurika naho ariko tujya dusoma twumva n'amatangazo hari ibihugu byahisemo kuhagarika gukoresha itabi gakondo ibindi rero nabyo kuyihagarika nayo ni intambwe dogon proces kuvuga ngo niba hari ibihugu byakorangiranye amasezerano yo gucuruza itabi uretse no kubihagarika ntabwo ari byo bihagije gusa kuko ushaka kubihagarika akajya mu ikurikizo ry'amagenda bivuga ngo ni ingamba zitandukanye zashyizweho ubukangurambaga kubyaka imisoro cyane kugira ngo rihende kubuza abana kubyegera kutaryamamaza no kuciraho amategeko abuza gucuruza itabi ry'amagenda ibyo byose ni ibintu bihuriramo kugira ngo barebe ko twabagabanya itabi ariko n'ubundi biracyari inshingano zacu zo kuzavuga ngo ariko se kuko ndabavuga harimo hari ukwica hari no gucuruza minisiteri ebyiri zitandukanye bivuga ngo bisaba kwicara hamwe za minisiteri zombi bikamubaza ati ese ducururize dukomeze turware cyangwa tureke dushaka ikintu dukora turekera gucuruza itabi cyangwa kurihinga ibyo byose ni ingamba za leta zo bizihitamo bikamenya icyo zahitamo kuko nyine gufata umwanzuro bituruka ku rwego z'igihugu inkuru ntabwo ari ku muntu ariko twebwe nk'abaganga buri gihe tuba twerekana ikibazo niyo mpamvu nakweretse ngo ubushakashatsi niba bwaravuye kuri 13 hafatya hari undi bushakashatsi bukora bwari bwarakozwe bwerekanye 9 ubu tukagera kuri 7 ni ukuvuga ngo izo ngamba zose hari icyo zigenda zigaragaza
noneho ngaruka kuri ka kabazo nari ngiye kubabaza mbere yuko umukozi w'ibiro bya Amerika agaruka ku murongo. Noneho ku muntu ku giti cye aramutse ashatse kureka kureka itabi ko nabwo bwa bu buryo bumwe bwo kurica niba abantu batarinyoye abaricuruza bakabona bahomba, ndibaza ko bashobora kuba bayenda barihagarika cyangwa se bagashaka ibindi bintu bakuramo amafaranga. Umuntu unywa itabi ushaka kurireka mwatubwira nk'uburyo yatangira ahandi ashaka kuvuga, sinzi inama mwaduha niba yagenda agabanya isegereti yanywaga ku munsi, yagenda asimba ku munsi, ikintu yakora kugira ngo atangire gahoro gahoro abashe kurivaho nk'inama mwaduhigira n'izihe.
Urakoze cyane. Urumva nyine ubundi ubutumwa bw'uburozi bujyana na kantite nangwa se ubwinshi bwabwo, ni ukuvuga ngo ushaka kujya ahantu abantu bakajya mu bukwe bakafata ibintu bizahumanya bakaba barwanyoye byinshi, hari wasomyeho gake, hari wasomye aracira yajya gukurikirana agasanga uwanyoye cyane yarembye cyane, uwanyoye gake urengeho gake uwasomye agacira nyine ntacyo yabaye, akaba anavuga ati ibyo rwose nahita numva rwose nzi uko bimeze ndabireka ndabicira. Bivuze ngo uko ingano y'ibyinyoye bijyanye n'ibintu byanduza umubiri bijyana n'ukuntu byihutisha kwangiza umubiri. Bivuga ngo niba yanywaga ibipaki cyangwa se amazi y'ibisegereti 20 ku munsi akagaruka kuri 15 akaza ku 10 agata nk'aho yimenyereza akanahiga umuhikundo ziko umunsi nari 5 ziko umunsi nari nyoye akongera kwibaza ngo nse ko nari nyoye nabaye iki. Murumva ni nko guhiga muri wa bundi ahantu hari porogaramu zigira reka tugire radiyusi ese ejo nujya mu bukwe cyangwa nujya ahantu nk'ubu itabi uzagerageza cyane cyane wirirwa umutwe w'inyungura w'ikintu kibubi urebe ko hari ikibubi, hanyuma nugaruka wongere ugute wite ngo uracekinge wishime ugute nabireka kandi nta nicyo nabaye. Nibyo ngo niwe navugaga ngo n'umuntu nyirizina niwe yishyiriramo uburyo runaka. Murakoze.
Murakoze namwe. Hari utwandikiye hano Jean Bosco Sebatesi atese ati kubera iki inganda zikomeza kurikora kandi wumva ryica, n'utubazo twinshi cyane ati ntibakariretse ati yewe amafaranga we urumva cya kibazo nawe harimo kukibazaho cy'uko itabi ryagombye gucibwa.
Niko bimeze bituruka ku arega urumva itabi ryatangiye kera intoki no mu mico yabo yo kuyirwanda bika nko mu kinyarwanda ugiye gusaba bagutekerera gitari bisa nkaho bibaye umuco. Icyo kintu cyabaye umuco kukirimbura mu bantu ntabwo byoroshye, umuntu wajya gusanga no kwirekana ko abakora inganda zabyungukiyemo zibishaka ko n'ayo mabwiriza n'ayo mategeko amaso niyo mpamvu bagira bakavuga bati twebwe dufite amasezerano yo gucuruza ni muri bimwe bitatwe turacuruza kandi twasohoye ibi n'ibi ni amategeko ajyanye no gucuruza nanjye abandenze niko iyo rimwe na rimwe ari batwigisha no kubatubwira ugasanga, ariko noneho icyo biba dusaba twebwe ku nzego z'amuganga ni ukwerekana imibare ni ukwerekana ikibazo kugira ngo za leta zitemo ingamba zo kubigabanya. Ariko noneho nubwo bazigabanya ariko n'abacuruzi nabo bashyiramo ayandi mayeri uribuka ibyitwa za sosha zikebwira ngo hajyaga abanagamo ngo tukagira ngo barahamo agatari gasanzwe bagashyiramo n'utumogi urabona ibyo bita elegitoronike sigareti nayo yahabuye abantu akakarezo gasa neza kugira ngo karyohere abajeni cyangwa abo bita abafirimo, ariko byanze kumuze ukaba unyoye nikotini ikakubata na ka kandi ka elegitoronike sigareti kabura ukajya gushaka rya rindi risanzwe. Inganda nazo zifite uburyo bwo kuvuga ngo dore hangana n'izi leta na za leta zirimo gushaka kutukuraho umugati, reka dukore tumeze dukoresha amayeri dukoresha dukomeze buriya
Reka dusaba abantu bakomeze kumva inama bagirwa ku bijyanye n'itabi, hanyuma yenda buhoro buhoro bizagenda bigerwa nk'uko mwabitugaragarije mu mibare, mutwereka ko barinywaga bavuye ku gipimo runaka bakaba bageze ahanaha, kandi ko mwizera ko bizanagabanuka cyangwa se bakanarivaho burundu. Dushishikariza abakunzi b'Ijwi rya Amerika kujya no ku mbuga zacu zitandukanye aho bashobora kumva iki kiganiro, abatabashije kugikurikira bakaba bajya kuri www.radioyacu.com no ku zindi mbuga zacu. Ahangaha rero kuri www nari mvuze bashobora gusangaho n'ibindi biganiro bitandukanye bishobora kubungura inama n'ubumenyi, cyangwa se bakabona n'amakuru atandukanye yo hirya no hino. Ikiganiro rero ni ikiganiro kijyana no ku n'itabi isi yose izihiza ku itariki ya 31 umunsi ngarukamwaka wo kurwanya itabi cyangwa se uzira itabi. Tukaba turi kumwe na muganga Evariste Ntaganda ushinzwe ibijyanye no kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Reka rero mu kanya gasigaye ndibaza ko twaganiraho gatoya nanone mukatubwira niba hari ubufasha bwihariye umuntu wananiwe kureka itabi ashobora kugerageza, ariko akavuga ati birangoye, hari ubufasha ashobora kubona aganye abaganga?
Nk'umuntu
waba agerageje yagera akavuga ati nari ndetse none ndigarutseho, hari inama ashobora kubona mu buryo bwihariye cyangwa ubundi bufasha yegereye abaganga?
Wenda ntabwo burakwira hirya no hino mu bitaro byacu, ariko dufite centre za psychosocial centers ishami cyo kuri RBC, hari ikigo cy'Ubutare, hari centre Kizere, hari na centre no mu bitaro byacu twabishyize muri data guidelines z'abaganga bavuriramo iyo kujya, ariko hari ugufasha abantu bahabwa kugira ngo bareke itabi. Wenda imiti bakoresha bavuga ngo ni alternative treatment ntabwo iraboneka cyane, naho yaboneka ibihenze, ariko ibi byose ni ingendo tugomba kugenda dukurikira.
Noneho hari hashobora kuba hari ikintu mwumva yenda tutaba twakomojeho muri iki kiganiro, ariko nkamwe mu bikurikiranira hafi mukurikirana ibijyanye n'itabi mu gihugu no ku rwego rw'isi, mushobora kugira yenda nk'inama mwaha muri rusange abadukurikiye muri uyu mwanya mu gihe turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro?
Wenda ubutumwa natanga cyangwa inama ni uko bagomba kumenya ko itabi rigira ingaruka ku ndwara zitandukanye. Ikindi ni uko navuga ngo birasaba inzego zitandukanye kubigiramo uruhare, cyane cyane mu bukangurambaga. Ikindi ni uko bakurikiza amategeko, cyane cyane ibijyanye no kunywa itabi mu ruhame, kutamamaza itabi, kutariha abana, cyane cyane kutanywera mu ruhame nabyo mbona byangiza abantu. Basanga abantu bari muri butike bacuzamo inzoga, basanga inzoga banyweramo itabi, ushobora kujyamo ugasanga harasigaye hari igihe dukora ikintu kijyanye na inspection, ugasanga nyine ibintu bitameze neza. Ubwo rero birasaba ko abantu bose bagira uruhare mu mabwiriza cyangwa no kubahiriza n'amategeko yashyizweho kugira ngo turebe ko twagabanya ubukana bw'itabi mu gihugu.
ndeka mbashimire cyane rwose Dr. Evariste Ntaganda kuri iki kiganiro tugiranye. Shimira nabo twari kumwe muri uyu mwanya, abafashije ku buhanga bw'ibyuma bakoze cyane Cornelius na Nadia Taha, namwe mwese abaduhamagaye mugatanga inama, ibitekerezo, mukabaza ibibazo byatumye iki kiganiro kirushaho gusobanuka. Kuri mikoro nari kumwe nanjye Eugenia Mukavusi, reka tubifurize mwese ubuzima buzira umuze, naho ubutaha.